zatsinzwe ntaboza dukomi mbere kuko imbere hari umunezero Yesu araduhagarariye turi imbere mu rugo rwa data hari amazu y'ingororano ngiye tubategurira ibyiringiro by'umugisha
Imana nurukunda, 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 im